dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Kariim Khan ayaa ku dhawaaqay Isniintii in uu dalbanayo in la soo xidho hoggaamiyaasha Xamaas iyo Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa cambaareeyey eedeymaha Khan ee isaga ka dhanka ah.
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Mr. Khan waxa uu si been abuur ah isu barbardhigay hoggaamiyaasha Israa'iil iyo Xamaas. Tani waxa ay la mid tahay adiga oo dhacdooyinkii September 11-keedii kadib isbarbardhiga madaxweyne Bush iyo Osama bin Laden, ama xilligii dagaalkii labaad oo aad isbarbardhigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D. Roosevelt iyo Hitler.
dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant ku eedeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadamka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal. Israa'iil xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas daraaddeed haddii amar qabasho lasoo saaro, Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xadhig degdeg ah, laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hoggaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda, taasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
Maxkamaddu waa in ay u fuliso hukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax bannaan ku sameeyaan eedeymaha dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah, sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha.
Falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyey eedeymaha maxkamadda caalamiga ICC ee ka dhanka ah Xamaas, eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi. Maxkamadda caalamiga ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hoggaamiyaasha siyaasadeed ee Xamaas, gaar ahaan Ismaaciil Haniya iyo laba hoggaamiye oo dhinaca militariga ah. Maxamed Cabdilcaal waa Falastiini ka barakacay magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Waxa uu leeyahay sidee ayay Xamaas u noqon kartaa dembiile dagaal iyada oo Falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya, siduu hadalka u dhigay.
Sidee Xamaas u noqon kartaa dembiilayaal dagaal annagu oo nala haysto? Kuwa dhulkooda daafacanaya ma dembiilayaal dagaal baa loo haystaa?
Daa'uud Kutaab waa falanqeeye Falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7-dii Oktoobar iyo wixii ka dambeeyey.
Xamaas waxa ay gashay dembiyo dagaal, waxaana rumaysanahay in Israa'iil ay gashay dembiyo dagaal oo aad u badan. Laakiin haddii la soo xiri waayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii la isku dayo Falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan la isku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Gaza.